Ngokuka Johane 18, uJesu sekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe, waya phesha komfudlana iKhidroni, lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe. NoJuda wamkhaphela wayeyazi leyo ndawo ngokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe. Khona uJuda esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapriesti abakhulu nabafarisi, waya lapho benezihlanti nezibani nezikhali. Khona uJesu ekwazi konke okuya kumehlela, waphuma wathi kubo, "Nifuna ubani na?" Bamphendula bathi, "UJesu waseNazaretha." Jesu wathi kubo, "Yimina." UJuda omkhaphelayo wayemnabo. Utheke ukuba athi kubo, "Yimina," bahlehla nyovana bawaphansi. Waphinda wababuza wathi, "Nifuna ubani na?" Bathi, "UJesu waseNazaretha." UJesu waphendula wathi, "Nginitshelile ukuthi yimina. Uma ke nifuna mina, bayekeni laba bahambe." Ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi, "Kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga namunye." USimon Petro enenkemba wayihosha, wayigenxa inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalingumalkus. Khona uJesu wathi kuPetro, "Faka inkemba emgodleni wayo. Angiyikusiphuza kanti isitsha enginike sona ubaba na?" Njalo ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Baqala bamyisa ku-Anase ngokuba engumukhwe kaKayafase obengumpristi omkhulu kulowo nyaka. UKayafase kambe nguye waluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe. USimon Petro walandela uJesu nomunye umfundi. Lo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu. Wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu. Kepha uPetro wayemngaphandle emnyango. Waphuma ke lo mfundi omunye waziwa ngumpristi omkhulu wakhuluma nomlindikazi womnyango wamngenisa uPetro. Intombazane elinda emnyango yayisithi kuPetro, "Imbala nawe awusiyo wabafundi balowo muntu na?" Wathi yena, "Angisiye." Kwakumkhona izinceku nezikhonzi basile umlilo wamalahle, kuba kwakumakhaza. Zotha noPetro wayenazo otha. Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe. UJesu wamphendula wathi, "Ngikhulumile obalezweni ngesikhathi zonke bengifundisa esinagogweni nasethempelini lapho abafundi bonke bebebuthana khona. Angikhulumanga lutho ngasese. Ubuzelani kimi na? Buza kulabo abezwile lokho engikukhulume kubo. Beka bona bayakwazi engakushoyo." Esasho lokho esinye isikhonzi esasimkhona sammukula uJesu sathi, "Uphendula umpristi omkhulu kanjalo na?" UJesu wasiphendula wathi, "Uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubu, kodwa uma kukuhle, ungishayelani na?" U-Anase wamthumela eboshiwe kuKayafase umpristi omkhulu. Kepha uSimon Petro wayemi otha. Bathi ke kuye, "Imbala nawe awusiyo wabafundi bakhe na?" Waphika yena wathi, "Angisiye." Enye yezinceku zomphristi omkhulu eyisihlobo salo ondlebe yaso uPetro abeyinqumile yathi, "Angikubonanga yini mina ensimini unaye na?" Wabuye waphika uPetro masinyane lakhala iqhude. Base bekhipha uJesu kuKayafase, bemyisa endlini yokwahlulela. Kwakusekuseni kepha bona kabangenanga enqabeni kuba bangangcoli, kodwa babe nokudla iPhasika. Khona uPilato waphumela kubo wathi, "Nimthwesa cala lini lo muntu na?" Baphendula bathi kuye, "Uma lona bengesiyowenza kubi, ngasingamlethanga kuwe." Khona uPilato wathi kubo, "Mthatheni nina nimahlulele ngomthetho wakini." Bathi kuye abaJuda, "Asivunyelwe ukubulala umuntu." Kuba kugcwaliseke izwi likaJesu alishiyo lapho ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa okunjani. UPilato wabuye wangena enqabeni wabiza uJesu wathi kuye, wena uyinkosi yabajuda na? UJesu waphendula wathi, uzusholo lokhu wena, noma kusho abanye kuwe ngami na? UPilato waphendula wathi, kani ngumjuda yini mina na? Isizwe sakini nabaphristi abakhulu bakunikezele kimi, wenzeni na? UJesu waphendula wathi, umbuso wami awusi walelizwe. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, izikhonzi zami zaziyakulwa kuba nginganikezelwa kubajuda. Kepha kalokhu umbuso wami awusiwo owalapha. Wayesethi uPilato kuye, kanti nokho uyinkosi na? UJesu waphendula wathi, usho khona, ngiyinkosi, ngizalele lokho, ngafikela lokho ezweni kuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami. Wathi uPilato kuye, iqiniso liyini na? Eseshilo lokho wabuye waphumela kubajuda wathi kubo, angifumani cala kuye. Kepha ninosiko lokuba nginikhululele omunye ngephasiya. Ngakho niyathanda ukuba nginikhululele inkosi yabajuda na? Khona babuye bamemeza bonke bathi, cha, lona kodwa uBarabha. Kepha uBarabha wayengumphangi.